Nkathele futhi, as my voice is to be tired. I must record to this album the whole night. Day and night, ningalale busuku nasemini ngisebenza. Ivoice yami seyishile manje. Jehova baba nkulunkulu olungileyo, ngithi ngicela ukubonga baba ngayo yonke into ongenzele yona. And ngicela ukuthi umalumama umalumvusi lapho alele khona lale ngoxolo, uncane ubusa lale ngoxolo, umamkhulu nomvula lale ngoxolo, ukabizwe lalale ngoxolo, u-iga lale ngoxolo, umanqoba kanye nonamsesi balale ngoxolo, ugogo madlala naye alale ngoxolo, nogokhelina naye ngicela ukuthi alale ngoxolo. Jehova ngibonga ngakho konke ongenzele khona empilweni yami, nazo zonke izibusiso ongibusise ngazo. Even if the people was think to me ukuthi mina ngeke ngiye ndawo, ngifikisile lapho engikhona namhlanje, nokuthi ngikhona ukuthi ngisupport uma nabogugu nabothando nabo ngibayise ikoleni. Ngiyabonga Jehova, leli album lami lokugcina ngiyenzile into bekumele ngiyenzela kulo mculo, kule industry yomculo. Ngiyabonga Jehova, abathakathi ngibahlule bonke Jehova, ngiyabonga bahlulekile ukungizwa, azange bakhona Jehova. I hope ukuthi Jehova ngifundise abantu nabantu abaselokishini, ngibabonisile ukuthi empilweni there's no need ukuthi uze ube muhle ukuthi uze ube successful. There's no need ukuthi uze wazi isilungu kakhulu ukuthi uze ube successful. There's no need nokuthi uze uzigqoke kahle ukuthi uze ube successful. Kumele usebenze kanzima, uthandaze, uzithembe. You must be yourself also. And then you must prove yourself. Mina kumina ngizenzile, ngihamba umhlaba ngithatha wonke ama-award, ngibreake wonke ama-record, ngithengisa ama-album amaningi ukudlula wonke umuntu. Ngiyabonga Jehova, God bless to you. And ngicela ukubonga South Africa ukuthi I hope ukuthi lapho khona noma ngabe ubani kuphi nakuphi, I hope ukuthi umzekezelo for the past 4 years la kule industry yase-South Africa ukufundise something. And I hope ukuthi umzekezeko uku-entertainile nawe empilweni yakho. And I hope ukuthi umzekezeko sometimes ukuhlekisile, sometimes ukudinile, wakunyanyisa. Maka kusalayo, this is South Africa and I am proudly South African. Thank you very much Nkulunkulu. Ngiyalincane kazi futhi ngiyalifela. The last album, thank, amen.